Ulienda wapi? Nafta mimi sitakujua umekuwa na wangapi? Ma exotic mama make, make, make. Ma exotic mama make, make, make. Najidi wewe ni ex mamako, mamako, mamako. Ma exotic mama make, make, mamako. Ma exotic mama make, make. Make, na yo yo ni ex, mamako, mamako, mamako. Kurudiana na wewe sitake, ambe feva moja please ni wache. Le nae sai, no my pafe, uachana nae mbaka Mungu atake. Ambako nimesevu na emoji dole la kate. Kila saa nikiona simu yako nisha kumake. Siwaitani wanakaa chini niki kufikiria. Najua kila saa unamkumbuka huwa unajutia. Ungekuwa kwa position ya uko nae kaungetulia. Na kuchukia. Napendwa vizuri uko niliko nko happy. Sitaki hata kujua ulienda wapi. After mimi sitakujua umekuwa na wangapi. Ma exotic mama make, make, make. Ma exotic mama make, make, make. Najidi wewe ni ex mamako, mamako, mamako. Ma exotic mama make, make, mamako. Ma exotic mama make, make, make. Najua ni ex mamako, mamako, mamako. Weka vidole viwili juu kamtamani ex wako. Weka vidole viwili juu kama umesi ex wako. Si wako.